kumsifu Mungu. Mungu nijibie haya maombi ya leo. Jina la Bwana lipewe sifa, si ndio?
Wamemchokoza bea.
Akitembea simchoki kumluku, ile shepu amelijazia supu. Mtoto bomba yani yuko chukuchuku, anapendeza hata kwa nguvu yako.
Aise ni mkali, moto kote mbali. Aise ni mkali, moto kote mbali.
Ananipenda nampenda yendo njia kuku. Hataki mwingine mindu serikali kuku. Hapendi magari twene hata kwa miku. Yani ni valentine siku zote siku kuku.
Mtoto jicho, akilembua jicho. Mtoto dimples, ana hata pimples. Mtoto jicho, akilembua jicho. Mtoto dimples, ana hata pimples.
Na mbele mtoto fundi yani ni machepele. Ana kishundo, ana kimbunga, mchawi pesa, mchawi mpunga. Mikoke tega zungula unga, kwa kena tuko tena nafunga. Yo yo, wine for me, see you go go.
Hela mita ima.
Yo yo, wine.
Wana mwita super nijiri, papichu lausa ya demuko mumtaramu le chausio.
Bilingita, njia zote na pita.
Mwenyezi Mungu.
Yeah.
Msamea lotendo ubaya siku ya leo, sindio?
Kaspiri kama cheta.
Mtoto jicho, akilembua jicho. Mtoto dimples, ana hata pimples. Mtoto jicho, akilembua jicho. Mtoto dimples, ana hata pimples.
Kiona vito datito, kala vito datito. Jango ndi wana kulinze kumoto. Funga gate,
tetwa kana kusumbua. Ene sawa yange nawe kujikoze se.
Funga gate,
kakogeze ruchaina. Pastaba neiba tebaru hurila.
Funga gate, tetwa kana kusumbua. Ene sawa yange nawe kujikoze se.
Funga gate,
kakogeze ruchaina. Pastaba neiba tebaru hurila.
Funga geti nze ninganga musada. Kewe kanga ngura mengo musota. Zewe simbura ngena paka paka. Funga geti kabiza jota sije tupata. Funga geti tulare tupo muzike. Funga geti nze musa woni na mazike. Funga geti no ajate kwerike. Toto wachiganda mureke mkweke.
Tepaga la tusumbua. Eno sawa yange na watu jikoza se.
Funga geti.
Kapoge zeru shaina. Kasaba ndehiba tebalu unira.
Funga geti. Tepaga la tusumbua. Eno sawa yange na watu jikoza se.
Funga geti.
Kapoge zeru shaina. Kasaba ndehiba tebalu unira.
Funga geti. Niki piga kelele. Ikipiga kelele wanichape.
Nipe tunda we, nipe tunda we, nipe tunda.
Usanze nani mwelele, nani mwelele mimi wako.
Nipe tunda, nipe tunda we, nipe tunda.
Kani isa hapi sigana,
hapa.
Mama chokololi we, umeumbwa ama nikitoli ye. Unanipa nishamori we, unaniacha oi we.
MC Bakay, MC Dogoli,
oh,
Yeah, alongside
una cita con Aguileta.
DJ Eddie, the last bone.
Quelli share se tu sei una noga, sì. Utakuna po.
Wapi antidota, DJ Amo.
Ako waje, awaje tu pati waje. Alika wenza ako waje. Ana waje tu pati waje. Autoshi. How maris. Autoshi.
Wapi yule, kateli mdanta.
Autoshi.
Autoshi.
Autoshi. How maris. Kiru nu eto taira, ni kupo tam tam chap chata kila. Afisi e badan kila. Big boy mwenye tamaki, apa me pana ni kiru shalungu kila mtu. Oh 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 oh, kwenye sitata kwenye mare iyo. Oh 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 oh, kwenye mitandao, kute mina funga bao. Alika wenza ko waje, awaje tupati waje. Alika wenza ko waje, ana waje tupati waje. How goes? How nice?
Wana nita mzee, mzee baba. Kanisani mzee wa ibada. Waga sinaga masha imada. Vimada wana nijua misi. Nani kisha zipata wasijifungi. Mlevi natembeza tungi. Na kwenye mechi waga sipaka jivumbi. Wana nijua wakina flola mvungi. Nikisha simama sinaga story. Situli zibori nyama nyigi kimwagaga mtori. Bila mpila nyavuni nishapiga gori. Nkipandisha mori na kumbatia mpaka midori. Kipara nisha kinyorea kiduku.
Kiduku.
Staki mgongo nisha kunywa rika susu.
Hey, rika susu. Nasikia ra. Napenda ra. Nasikia ra. Napenda ra. Nasikia ra. Napenda ra. Nasikia ra.
Tumekukata, kumbe men kama sisi wachache. Kakubonga tabonga uwache. Hapa judo kama kwa woki mindi ni fat. Wana tunapigana na nja. Wana kazi ya kuchambana kwa mta. Kidume ila wame kuchoko na poka. Unavyochoma masera ka unatumia mka. Kutwa ya nakutoka kama mwana muziki. Tusharoweka tuka force na jiki. Tushachomeka tuka force na miti. Nye kakara watu limechakua gwiji. Sasa na kukemea na mafuta wamposa. Utachenji gia na umbea utaukosa. Unakinukisha tukwa wano naondoka. Tutakusafirisha kukuziko ripoto. Tumekukata. Kwanzia leo tumekukata. Eh, tumekukata. Kwanzia leo tumekukata. 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 Kwanzia leo tumekukata. 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 Wazia leo tumekukata. Sema nini we mwanetu umeshindikana. Yani kila chochwe mwanangu unajulikana. Zweza ncheza ndani unazikusanya. Sasa ikawazazo wanapenda unachokifanya. Huto tusumbua tumesha kujua. Mana we na umbea mdomo na pua. Wakisha kununua unakisanua. Kutwa rangi za mademu unajichubua. Na hutulika umeboost na madawa. Sekunde mbili kina kusimama kama kawa. Tusha pigana sina we tuende sawa. Tukaja kugundua kwa mbali unausachawa. Kukemea na mafuta mwamposa. Utachange gear na umbea utaukosa. Unakinukisha tu kwa wana unaondoka. Tutakusafirisha kukuziko lipotoka. Tumekukataa. Kwanzia leo tumekukataa. Eh, hey, tumekukataa. Kwanzia leo tumekukataa.
Jama nake.
Asa baby unataka ye. Nikupe mapenzi vile inafaa. Ama unaonaje? Nikupe twa, twa, twa.
Kwako nimefika ndo maana nasimamia. Kwanza warm up huko garamia. Kwako ni kama waiter vile takudumia.
My baby my my totola nai nai. Kama shopping twende to bye bye. Vicheche bye bye. My baby don't lie. Vile gongingo ume wai wai. Hakuna mwingine wa kukompea.
Eti wakina nani?
No don't dare. Watasema ni kiki au unanilea. Vile unanidishi kama unakula fea.
Watasema unipendi kusiku utachange. Eti mepita na wengi.
Ay ay ay.
Moyo makaria renti, utaupiga madenti. Juisi na visenti.
Kwa sebebi unataka ye. Nikupe mapenzi vile inatoa. Ama unaona je. Nikupe twa, twa, twa.
Vile inafa.
Joma nake.
Vile inafa.
Steve sipe bye.
Vile inafa.
Vile inafa. Mimi nimekupata. Vile unanga. Mimi nimedata. Wata siko na kifafa. Fahari kudata. Wendi wifi sihitaji data. Umeni waishi kitoto. Kula kama doto. Jackpot loto. Umeni towa soko. Mambo internationali. Tena siyo loko. Webe na kuita darling. Wengine mapoko. Wendo king, wendo queen. Together we make a good thing. Umeni wini kiujinga. Na kueke ya ring. Sini mekupin. My twin kue king. Wazinga hapa mching. Watazika nisa nini.
Watazema unipendi. Kuziku utachange. Tumepita na wengi.
Aya ya.
Moyo makaria rent. Utaupiki madeni.
Roho juu juu penzi la nitesa. Mupenzi sasa nigesha. Simu wazi mifatuma wala Aisha. Chuchu ata niko single. Staki ata tigo. Penzi limenifanya mimi baki kuwa zero. Kwenye chingo maji kwa ukingo. Penzi limenifanya mimi baki kuwa zero.
Nasemana nataka kulewa. Weta ongeza. Ni kama ntabebwa. Muta nibeba.
Jeni mwaze nomini haribu pesa.
Oh yeah 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 yeah.
Kaya Records.
Yeah 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 yeah. Dugu Richie.
Massa Woods. Kenyan Boy.
Mama benzi pesa, ikazi saka pesa bado ananitesa. Kisukari kisha pana pressure. Mwanzo ni hoye bado nateseka. Sila lake mina kesha. Roho juju benzi lanitesa. Mupenzi sasa nigesha. Simu wazi mifatuma wala Aisha. Chuchu ata niko single. Staki ata tigo. Benzi limenifanya mimi baki kuwa zero. Kwenye chingo maji kwa ukingo. Benzi limenifanya mimi baki kuwa zero.
Nasemana nataka kulewa. Weta ongeza. Ni kama ntabebwa. Muta nibeba.
Jeni mwazeno mini haribu pesa.
Yeah, we haribu pesa.
Mapenzi kamari nilisha chezwa poka.
Yeah, nilisha chezwa poka.
Usini yone hivi mimwazeno unateseka.
Yeah, wali unateseka.
Sitake mapenzi mana yananipa pressure.
Pressure,
yeah. Achanye lewe pambe. Niwe mating ting.
Yeah.
Oh, wala nilewe pombe. To a get stressy,
yeah.
Achanye lewe pombe. Niwe mating ting.
Yeah.
Oh, wala nilewe pombe. Mini to a get stressy,
yeah.
Bora nila, it was drug.
Bora nilewe, nichane miti. Loving MG nuna chezo na jita miti. Tulianza taratibu, sleep over za kamu stay. Leonko juya sina tabu, nasikiza matabule. Najili waza na malimpuza. Zika na shini kuma chabando na jitiba. Tuko manyanja ama bisenta. Ata sijuinwe tuparada nkwanda depression. Niko single, nasna saki ya kumingo. Weta leta mbili mbili tumeliva na figo. Waga siko, mapenzi kulikizo. Staki riba na machura kanyaga kisigino. Leta baridino nipoze moyo mi. Kuna machizi tuko jam mixology. Rada nisafi ata kimikosi. Achani lewe mpeki nyoji dozi ripoti.
Achani mwazeno mini haribu pesa.
Yeah, we haribu pesa.
Mapenzi kamari nilisha chezwa poka.
Yeah,
nisha chezwa poka. Usini hivi mi mwazeno unateseka.
Yeah, kwenye unateseka.
Sitake mapenzi mana ya nanipa pressure.
Pressure, yeah.
Achani lewe pombe. Nime matengti.
Mafiso akikugusa leo utanipa kesi.
Sexy, sexy mama. Mtoko mewa stress like my baby drama.
Oh na na na. Nimekubali. Oh na na na.
Nimekubali. Mama na minya. Bang bang kuna na minya. Nisha kiwa shiro wimu mama na minya. Bang bang kuna na minya. Nimekubali kama mwenye
kipa. Uzuri wako wewe mwenye kiti sana. Nisha kiwa shiro wimu wako wewe. Sasa leo nimekona mwenye
kiti. Mwenye rei. Twende sasa. Let's have Mr. Ray.
Macho yamekubali kifaa. Moyo umekubali unafaa.
Bruza onetu wanabesha kwa DJ Bruza.
Link baby mpenzi shufaa. Nakubali tabia. Nechanganyikiwa na
inaitwa masaa ya kupati sasa.
Hali ukinishika mwili unanishika isi.
Here part time with the DJ Ray.
Nechajisikia kulia. Kikubali kwa masasi nipeleke. Mateka niteke. Kwenye moyo nisweke. Mtaani nichekwe. Nikija kwako nideke.
Yeah. James it up.
I did not see, no bother me.
These ghost beats.
Only tune, I love to see Kukule. I wait to go girls on school. Need to put the mimi and la for way hole. Ha? I couldn't chabule. She does it make Uganda.
Kimembe.
Kutwa kwa waganga.
Kimembe.
Pesa za kujichanga. Huna cha kitanda.
Kimembe.
Fundi wa kuonga. Ujawahi ya za kugonga. Wanakupa bando badai wa kubandue. Utume na uli baby.
The baddest DJ Podemix.
Oh ya we.
Chapter ni Delhi.
Mtu wa kufutu.
Tuende sasa.
Alafu inune. Usiku ikunyime. Ah we.
Kimembe. Kimembe jo. Kimembe. Kimembe jo. Kimembe. Kimembe jo. Kimembe. Kimembe. Kimembe jo. Kimembe. Kimembe jo. Kimembe. Kimembe jo. Kimembe.
Unakuja kustuka demu wako anadanga. Unaenda kwa mganga, mganga naye ana mganga. Chocha kiume unaingiaje na kanga. Hii ni nuksi mzee, mchanganya na kisanga. Tunafuja jasho, tumesoe haso. Kisicho chetu wa tukitolei macho. Kibana vyako na vikwetu sivishike. Mwendo wa ba, yani yule mupe muluke. Alafu wa kimbembe, eh? Sifagili kaka mke wa mtu sumo kwa yu hata swazimi. Yani ni moto juu ya moto round hii. Unaweza kusikia joto na ukundani ya isi. Nakumbuka kuna siku nimeoza kinoma. Kamtongoza wife kamwambia menona. Mori juu ya mori wa masai na lubega. Ni kama
papi chulo.
Ni ya kwa wajenda.
Kimbembe, kimbembe jo. Kimbembe, kimbembe jo. Kimbembe.
Wacha tulete ele mbaya.
Kimbembe.
Sikia hii.
Kimbembe, kimbembe jo. Kimbembe, kimbembe jo. Kimbembe, kimbembe jo. Kimbembe.
Eji bebe yangu tam, ina sukari. Eji bebe yangu tam, ina asali. Unishikishiki, unitamanishi. Alafu nipuze kumate. Unipuze.
Umetoka kwenu bushi na kuona saivu na jiona.
Eti nini?
Unafosti kujiposti posti na
hello?
Una kitu nao. Hey.
You need to attention was featuring Zuchu. I got you to now listen to this one. Come
hey,
on.
Hey, it's the kids, man.
Umetoka kwenu bushi na kuona saivu na jiona.
Part time.
Unafosti kujiposti posti na kuona kitu
boom, boom.
Wewe sio wa kwanza kukupenda. Naweza kukuacha na kaenda. Ukitaka ushindani utasarenda.
Sarenda, utasarenda.
Haya haya tia maji.
Haya haya tia maji.
Kununua zako wezaki.
Basi bora unywe maji. Pia tena umepauka. Unapenda attention. Attention. Una sifa. Ona limekushuka.
Mungu naomba unisamehe kwa hili kosa.
Mambo baya.
Huyu mbwa nimemvumilia nishachoka.
Nishachoka.
Nilikaa kimya.
Wapi Murife?
Ukaleta udwanzi.
Jege boy, enter mega.
Jibu, upate vifolozi. Kwanza kisu chako butu. Hakinoi hakikati ya nibu. Tukutututututututu. Unajitia mchati unakitu. Unachoni uzi, unakumbu kumbu. Ulikuja juzi, umekonda kama mbu. Kakupa ujuzi, kukutoa ukungu. Usilete makuzi, kaoshema.
Kuna jipya tena umepauka. Unapenda
attention.
They call me Andy. Monami Tower. They call me Andy Bo. Monami Tower.
Na Guzman, baby on my gang, yeah. Tingi 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 ka. Tingi 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 ka. Tingi 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 ka. Tingika.
Wapi bakei?
Tingika nayo kama umebugia mapombe. Tingika nayo kama ume.
Aya twende.
Tingika nayo kama kitu.
Kila mtu anguke na hii.
Tingika.
Beba.
Nasikia poa. Nasikia.
Unasikia aje?
Nasikia poa. Nasikia.
Shiki yo mali safi.
Tingi 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 ka. Tingi 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 ka. Tingi 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 ka. Tingi ka.
tingika. Nishatingika, nishatingika.
Wapi DC?
Sijamaliza mpinga na nishatingika. Zimenishika, zimenishika, zimenishika. Kama zero, zimenishika, zimenishika. Ni mali safi, mali bang, bang. Ana kasoro, mali 10 over 10, 10. Kako na ganzi kwa beda, kona game, game. Ana kunyo machali, ana kunyo madem, dem. Tunasafisha game chafu kwa bafu. Natoa straw na ingiza ndani ya madafu. Na mpeleka mbio kingoni.
Ine misaleti.
Pendi chai, anakula mkate kafu kafu. Maisha finje, finje, Mr. T ya likata. Nambika unanipenda muna nibeba wana. Tingika, tingika, kagari neshangata. Luku ni moto imenyoroshwa na pasi ya maka. Tingi, 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 tingi ka. Tingi, 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 tingi ka. Tingi, 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 tingi ka. Tingika, tingika.
Tingika nayo kama umebugia mapombe. Tingika nayo kama umefuta magode. Tingika nayo kama kijana usichoke. Tingika, tingika.
Naskia poa. Naskia, naskia, naskia poa. Naskia, naskia.
Tingi 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 ka. Tingi 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 ka. Tingi 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 ka. Tingi ka. Tingi ka.
Tingi ka. Tingi ka. Hello. Pika smile cheki kam gapi satu. Na ku like me kumaku.
Eti.
Digi da gidi nya.
Wapi kelele. Sambasa pulo.
Yeah.
In the Sebogi Kikambala.
Yeah, yeah.
Team Tag in the building, come on.
Big smile, cheki kam gapi satu. Naku like me kuma kweni tatu. Digi da gidi nyasi aga gwadu. Una bed.
Zeme unaitwa pa.
Daru.
Unaitajika.
Biga, biga statue.
Zeme.
Ino mkona lafu cheza na mgu. Biga, biga, biga statue.
Aya, nipe dansu wene kila mutu.
Tatu.
Simama kete, biga one leg. Tingiza kichwa ni kazi meshika gweze. Kispa ki angu kanaro twende. Hapa ni ku dance to banju kama lady. Sipige makofu utachoka mikono itoma na utamiss nyingi. Sipige makofu utachoka mikono itoma.
Uliza hivi snitch.
Uno uno. Bailando, umlando. Uno uno.
Atukai sana selector beba.
Biga, biga, biga statue.
Biga.
Inua mkona lafu cheza na mgu. Biga, biga, biga statue. Na kulike me kumaka matatu.
Goma na unikali unafanya ninu kika. Baba kio mitu sitwa kitu choma mavela. Jutini kesha toka seta baki omehema. Na kimimindo kadere saita baki meheba. Na sucheki Nubaisha tubambo unazarudi ya selector. Lesta shika sana juma bebe wa mireba. Moja mbili tatu cheki dijesha tubeba. Pull up selector, pull up selector. Nubaisha tubambo unazarudi ya selector. Lesta shika sana juma bebe. Bewa mebeba, moja mbili tatu cheki dija shatu beba. Pulo pulo pselekta, pulo pulo pselekta.
Biga, biga, biga statu. Inua mkona lafu cheza na mgu. Biga, biga, biga statu. Na kulike me kumaka matatu.
Asisi city girl, and I set it for you. Loko na pretty girl,
me break for you. Jay,
Bongsa. Bongsa.
My fast ni wa true. Nusha mikono juu. Chonga vunjika
good. Meba mikono.
The good. No money from the
good. Weka mikono.
Get true. Number U. No. A wengine number two. Temia kujidu. Netunanga iyo do. Nusha mikono juu. Nusha mikono.
Kama ni mbae wapi kalele.
Yo, what a one, hello Mr. Man. Ramp up a palm, that jam for the tune. If you feel
irate,
if you feel irate. What's tarabu wa mifika, my fans wanna wika. Spinges in a doom, daddy flow in a tingika. Kawam, select and catch ili ya mahewa. Miyondoko na ziondoka kama dansa wa kulipwa. Tunagoza,
tutuose.
Yo, banda 18, katika mikono juu. Alafu tuende now, stacky singles wa udu. Tuko clap, kumeshona na mademo paipu. Kila mtu na wake kwa dance, to dance. Haina haraka, itaki ya sira. Kama ni madrinks, gudo na agiza.
Wacha tulete ngini.
Basi na ya bindi. Kwa ni mgini, kwanza nipe chupa mbili. Notu mewasili, basi chiza na mziki. Wabili, wabili, msupasi amepiga mini. Nani sato, ay, nani kwa mado. Taja mabro, creep, kumbeja
mahu. Honest to, my fast ni wa true. Rusha mikono juu.
chunga vunjika guu bachuka feel good nomani from the wood wasarabu mbogi true na u no awengine number 2 them ya kuji do tunanga hiyo do rusha mikono juu rusha mikono juu bachuka feel good
wa po po wa Weka mikono juu. Weka mikono juu. Pu 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 pu. Aya, weka down, slip it down, sweat it. And that's what DJ Eddie last born.
Make a dance couple times, girl. Take my picture. Make me fuck up over your so. Want if I just set them up on up over your so. See a hot girl, me a call her hello. If you see bigger, they dance in the place, get mellow. Hear me a tell you. Some of them think change my bling. Keep me enemy, the male is a world in. Camera, action, flame. When we outside,
Nili Wambia.
Built in, make me fuck up here. Move, you, wait. Keep up, yeah, yeah, drop. Make a dance couple times, girl. Take my picture. I make my fuck up in ya. One if I diss it, them turn up over this. So see a hot girl, me a call her hello. If you see bigger, they dance in the place, get mellow. Hear me a tell her. So me do my thing, change in my plans. Keep me enemy, the male is super
deep. You get here for the DJ Eddie, put him in. Flim. Coming next.
Tight lock, buggy built in. Make my fuck up in ya. I talk no more. Keep up, yeah, stop. Ooh, sing up, yeah.
Maintenant, on est position. Et tu as Are you ready? One more time. What for you bambe na ye? Bashment time. Wapikelele DJ Eddie. Weka weka tuwele. In the meantime, introducing DJ Eddie for the mix right away. Yeah. Bashment time. Yeah, part time. What's up, Kaloleni? Feeling good tonight? Boom! Don't get this step pop, dogo D.
Lick touches on the beat.
Natania.
Bombo club.
Natania. 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 Natania.
Natamani yalalishwe bangi.
Twende take it, Eddie.
Natania.
Alafu kibaza ina nandi.
Natania.
Mapolisi wauze bangi.
Natania.
Mondi awe fundi rangi.
Natania.
Wote tufutiwe zambi.
Natania
tu, vuenye mishale.
Natania,
watu tuishi milele.
Natania tu,
kiba amie mandali.
Natania,
tofufuka Bob Marley.
Leta leta,
ukapata mimba.
Natania,
na muvi mpya kanumba.
Natania,
mziki bila numba.
Natania,
Tanzania no
ni Jumamosi, sani saa sita.
Leo ni lini?
Bali mini chita.
Weka mikono kwa hewa kila mtu.
Kwa usiku kama kawa ni mafomu.
Everybody shumi ya heza.
Una shika kasavera ama kuiva neza piga.
Weka duru.
Noli sunde shada shida nikifika saki.
Pu 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 pu.
Jumamosi, sani saa sita. Mefika ile siku ya kukubali mini chita. Meamkia supu na kindukulu na shuku mausiku. Kama kawa ni mafomu jitajipa. Sema wapi kuna shika kasavera ama kuiva. Neza piga zangu timba ndo nisunde shada shida. Nikifika saki mtu anambie nitembe jaba. Niko na ubad na ugeto badu inanitatiza. Neza sema zimpa kazi mpa kazi.
Zi.
Yo nipati sija kuja wii.
Zi.
Kamkoba kau piga ti.
Zi.
Nandi.
Zi.
Take it. Participate kami bado si participate. Shorts 1-2 uneza penda kujimarinate. Sabi girl na tigal pana kujivalidate. Super pana choma bet. Power maintain. Ivo ivo. Ah we ivo ivo. Maintain. Ivo ivo. Jumamosi, sani saa sita. Mefika ile siku ya kukubali mini chita. Meamkia supu na kindukulu na shuku mausiku. Kama kawa ni mafomu jitajipa. Sema wapi kuna shika kasavera ama kuiva. Neza piga zangu timba ndo nisunde shada shida. Nikifika saki mtu anambie nitembe jaba. Niko na ubad na ugeto badu inanitatiza. Neza sema zimpa kazi mpa kazi.
Zi.
Yo nipati sija kuja wii.
Zi.
Kamkoba kau piga ti.
Zi.
Nandi. Take it. Participate kami bado si participate. Shorts 1-2 uneza penda kujimarinate. Sabi girl na tigal pana kujivalidate. Super pana choma bet. We uko sawa. Maintain. Ivo ivo. Ah we ivo ivo. Maintain. Ivo ivo. Slewe sana. Ivo. Ah we ivo ivo. Slewe sana. Ivo ivo. Ah ivo ivo. Uschome sana. Ivo ivo. Ivo ivo. Usonge sana. Ivo ivo.
Yo position. Miondo tempo. Miondo.
Ivo ivo. Si yo batu. Maintain. Suta ni bunjangu.
Tupande pipa tuende Puerto Rico. Puerto Rico. Puerto. Puerto Rico. Duruke debe mpaka Coco Rico. Coco Rico. Coco. Coco Rico. Tupande pipa tuende Puerto Rico. Puerto Rico. Puerto. Puerto Rico.
Kwanza, naona chaya tanga wizi. Na utamu wako na kula maganda mpaka ndizi. Bila kizizi una ni control. Na sivu najua sinu mwembe minajua kusko. Tundoka fukwe mama, tukule kipupe mama. Nikupe viboko kama mtoto hadi uite mama. Unipe nikupe mama, nataka nikufe ama. Nini kubofe kama kitofe mpaka siku ya kiama.
Churuke magoma na tupate ra. Tupiti ya kigoma tutafune sangara. Bagi na mkwanja pesa zimeja. Tufly mpaka Cuba Havana kuponda ra.
Tupande pipa tuende Puerto Rico. Puerto Rico. Puerto Rico. Mpaka Coco Rico. Coco Rico.
Super DJ Eddie, the last one.
Puerto Rico, Puerto Rico.
Yo! What do we come up with, Samayo? Yo! DJ Eddie, the last one. Back in the time.
MK 47. What the fuck is that? Bitchy, so go pussy.
Tupan de pipa twende Puerto Rico, Puerto Rico.
We say big plan,
Puerto Rico.
Wanna go calole, jump pussy.
Puerto Rico, coco, coco.
Wale watengo family bakulu tumo.
Puerto Rico, Puerto Rico, Puerto.
Wale wachana Dubai ndogo.
Coco Rico, Coco Rico.
Wapana sa, chapoza.
Kwanza, now that say.
Westgate, over there.
La maganda mpaka ndizi.
Wapana sa, wanna go bishaka. Chua. Vegas lana.
Wakusko, tunoka fuko mama. Tukule kifu.
Wapimbosha mshedede.
With the mama, unipe nikupe mama. Nataka nikufe ama. Mini kubofe kama kitofe mpaka siku ya kiama.
Churuke mago, mana tupate ra. Tupiti ya kigo.
Boy,
ra.
Boy na kutisha.
Kwanja pesa zime ya.
Wapi kingpin, kingpin puzi.
Tupande pipa tuende pot.
Salimia shemeke.
Eko, poto, poto riko. Turuke debe mpaka koko.
Wife amocha, big up lad.
Koko riko. Tupande pipa tuende poto riko. Poto riko, poto, poto riko. Turuke debe mpaka koko riko. Koko riko, koko. Cocorico,
mami mamito, come chill na mi papi papito. Nikupe tam tam, nyama ukito, kapiza kakushika, itisha galito.
Mamito, tunajua manito, tuende pizza galito, isha pili tuta sota.
Kuna bang, nika hard to get. Yoshinda gama indo, maybe atoke weekend. Nasikia napenda fi.
Wife amocha, no big applause.
Vido, lazima nika bang. Ukini mekuma.
Watineza, yeah. Chilulu tandale.
Nimekuma.
Wise big applause, yeah. Boss, yeah. Boss ijatelo, chapoza. Wapi kante muda,
yeah. Cheki, nimekuma. Nimekuma.
Wale marichki, yeah. Boyna kutija, yeah. Kingpin pussy.
Leza kuspoil, leza kutolea form. Sia kina braga, di we una nino baby doll.
Wala fudisha mnoko kwa dije tafadhali.
Ai, upatika nako form za wanaija. Usiku jimi naika nazo.
Wizi. Wizzy,
you can call a rada go shoot.
Paka na sasa,
no man in attacka.
What it was super dicho edit the last ball.
Ngam, nishara da marut.
Walok side, webk,
shoot
47.
Bash, so Johnny Kim Rao.
Sisi ni wase wa samani bana, osiyo.
Ai, cheki tita kutap.
Usifatilie mitandao wewe.
Mark, nimekuma.
Wame sisi tikionana tunafanya kitu kama kawaida tu.
Mark, ai, nita kutap. Ai, cheki nimekuma. Nimekuma, na lazima nda kutap. Hakuna kitu na chizisha kama denda. Ama niteke kwa shoto mwenye mebeba. Manzi yako meni nukiju ya mrenda. Kwangu kasha surrender na jovi tu anapenda. Sikiza tuba vile napumua. On the beat ni mavoba na si unajua. Kufinish kumaluo na leta mizuka. Better than bad, better than bad. Cheki ati songa songa kama uko ndani. Niko na mali nani amebeba kinare. Ukinidai nateza na madolare. Minare jinare.
Yakana, hapana kuza kutim leta, leta ufa.
Mikona juu mikona, mikona juu mikona. Mikona juu mikona, mikona juu mikona. Mikona juu mikona, mikona juu mikona. Wa, 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 wa. Yooo. Wale mabosi wapi mikona juu. Wale mabosi wapi mikona juu. Musisali nila mabosi bana, usio. Wadipokana time, super DJ Eddie the last one. Wa, king, king chuo. Apocalypto. Watengo family.
Tuko juu ya kana, hapana kuza kutim leta. Leta ufala pota kula maviti.
Ghost Rider.
Mwona kunge Johnny Taxi.
Wakuna tuza lo nyonge, usio.
Apo nasikia nisikile u.
Wakuna tuza lo nyonge, usio.
Kushuka zinapandisha jumbi.
Wacha kuna adishida.
Ati naiku kubamba goza tena toka. Apo nasikia nisikile u. Stingone Scooby-Doo.
Boila kutisha.
Kushuka zinapandisha jumbi.
Wakuna tuza lo nyonge, wacha kuna adishida wana.
Kubamba goza tena toka. Apo nasikia nisikile u. Alute natonesha turushe miguvi. Vile vile zimeturaru, tunasikia tuko majuu. Steam, steam, skipata tunashukisha na mamus. Nipeka leka, eh, so tuko loaded. Strap na mafure, naifanya leo, siya tungoja giatu shokena. Naiki kubamba mbia selekta juu agodhena. Kaki kubamba, baluzo sile tepa za kutim. Dim, 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 washaki, eh, tempo ni anatepa tempo yo bamba sano kiu. Ching,
ching 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 gomba kashata nada shavam dakim dakapo na skene skele u stingone scooby doo zako zikianza kushuka zinapandishwa juu biga biga kale ka move move jamu kufu ati neki kubamba gonga tena toka hapo na skene skele u stingone scooby doo zako zikianza kushuka zinapandishwa juu biga biga kale ka move move jamu kufu ati neki kubamba gonga tena toka juu ati ade dinga linga ling like a boss ana ring hapa kwanza gindani get pass nika jing na skene hakozi bamba bila bila 43 domba domba za kipapa siwezi kosa kwa ma
bado gado Vietnam na wana
tunafanya ngavu light tumepanda
wale nyali ndugu paluleni mrago babu
tuko juu ya kana hapa na kuza kudim leta leta ufal
wale mbali nikaa barisha kamana
bona kumbe joni taxi
wapi wale kishada juni
hapo nasikia nisikele u
wapi jose jose Mourinho
kushuka zinapandishwa juu
weusi
mukuja mukufu ati neki kubamba gonga tena toka hapo nasikia nisikele u stingone scooby doo na kozi kianza kushuka zinapandishwa jupika kika kale kamo
kama sauce mindi sauce mindi
ati neki kubamba gonga tena toka juu
mana tipsy g
zidro
big baba
doku donjo doku dunda ikedi nani bambi ya kadunda doku donjo doku dunda moja ni meshanza kunirunda kudonjo doku dunda
kedi bambi kudu pala 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 super dj eli yo yo va
tionaji
dj eli delasibo
mana mana tipsy g
zidro
big baba
dokudonjo dokudunda
dokudoro
dokudunda
dokudonjo super dj re papi chulo we are you
dokudonjo
dj manpi Risa Bulldoza
Bambia Katunda
Wapana Saha Baba Sina
Dundos Moja Niwe Shan
Wapu Shasina Wana Web Sewe
Nime Dunga Bling Moja Nono Hadiwe
Wapu Junia Regina DC
Doku Dunda Nikich
Winter Mega Wofa Dea
Nime Kula Fiti Nime Dimbuka Nisha Kula Kikitu Zime Ripuka Nika Bolia Tennis Jovile Tuna Dunda Tenje natumia ni matunda Single Sika Ikena La Tresuda Ule Nina Nikokona Akona Mbuda Aluta nena donjo kudunda nyongi wedi mstaki kuchomeka kucha.
Yo, goda, goda tena strictly makwela no other tender. Goda, goda tena petit no inaweza but big ndio na penda selector. Nini zona cheza commission ndo na mboka wese matwekea Lexa one lege twende msha mkono mbele gat ni a lele na kwanga fiat sele aluta ina donjo ka wet fine na roiko rainfo za kizim na zimetoka kia maiko chingri kwe the big baba kwa disco ni nosapereka ngat na wote onetua shiko shiko wa nax shiko wa kiambu shiko wa juja shiko wa embu ha. Kuna shiko misi juu ye udu nya pitafanya rura shoni soon
doku dono Dokudunda ikedi nani bambi ya kadunda dokudonjo dokudunda tok moja nimeshaanza kunirunda
dokudonjo dokudunda wewe
nani bambi ya kadunda
kinchuo
dokudunda
wewe
nimeshaanza kunirunda
dokudunda na pori full of bunda kwela kona
ghost rider spanish
oni rusha duda miwa gana bite nana leo natoka nikiwa tipsy pori na baki zero anasema ni risky venye mimi niko single simple mina wateka na sina dimples ego iko juju buda bunda iko akikap after cap ongeza lika madam na sikia zangu zimekaa shika glass piga flash after bash nikikaa mina kamtuku nyama idea girls Mr. Man tipsy amelanda tipsy amelanda
dokudunda ikedi nani bambi ya kadunda dokudonjo
Jifanya right now na overdo it too Mwili ni design na bea tis Gucci Louis too Chini kashitimbo Nike Yes do it too Yeah let's do it too do, do, do. Motali wana hanya na madema na overdo it too Sang Wetina ni full kie bui bui too Fili na jealousy na jiwa we uju it too Uda mada gal no
Watengo fama
Jifanya star wana binja
Sancho Mora
Yanza binja star kabla ni kuwe celebo Prime wana fanya mori anaruka fence Cheki hate teacher vile
Wadipoka na sasa
Mili ni mechonga
Wana buta super DJ Eddie the last boy
Are you Tense lateral
Walux side Wemke for 7
Boxer ni na chuma moja
Webs Hobbs
Angry Party manzi wajo
Wobbs
254
Stop
Over there
Wapi DJ High
Atani ya homi na manisa Hey na day
DJ Man P Mr. Bulldozer DJ Ray Wapi Chulo Wapi Super DJ Mo The Antidote
Hot Beats
Mwili ni designer bae ati skuti do it too. Chini kashitimbo Nike, that's do it too. Yeah, let's do it, do, do, do. Matali wanahanya na madema na overdo it. Sangu sezi seya ni full kie bui bui tu. Fili ni na jealousy na jiwa weo jui tu. Una ni imada gal na unifui fui tu. Ona jifanya star wana binja masaleb. Nulianza binja star kabla ni kuwe seleb. Time wana fanya mode and
wife emotion.
Teacher vile.
Wina kone ti mighty peke ya usio.
Ah, Benzi.
Kubala ishe ni katatu one.
Rolex in a watch this time expensive. Na kwa bop.
Wale wacha na watch dupo indogo.
Tangri pati manzi wajo.
Thank you for the feed blessing in a bad dance. Squeezing kinda soaping at a single deep balance. Squeezing mutungo mazangu mungu tuna alam. Kamuna nipenda na kupenda kupende penny sawa.
Mwako kucheza ni bi, bez ni mepa. Nani bidi hard work siyo lack. Motivation ni waga waku lack. Na smile kwa face mother kwenye minu nyo nita. Kama atu blend budu ni zenge zipang. Matemona nipende wana jisi final time.
Mr. Mala wapaka andi moja wapi director.
DJ wala
Somala.
Mapusi ni na dendi ya umi na mani sa.
Somala, wangarte.
Deni ya umi na mani sa. Ena day.
Somala, wangarte.
Ena day.
Boy, boy la kutisha.
Ena day.
Vanisha moja visa the building. Dana little club bakulutu.
Like a boss.
Leo niko high, niko na macheda. Napita kila chom, niki muga hela. Tenga niko sawa, nime shh, shh. Mapedi wote waje na ma shh, shh. Kuna pati tupate ni jivanji. Na maluku itabidi wa meti. Hii dance joni ya ma Gen Z. Gen Z, sini ya
wala majaone, what a really more.
Tane jivanji.
Roger Ram, we love you brother from another mother. Roger Ram, wave.
Gen Z, sini ya ma Gen Z.
Sa party ye we mash up the place. Kani kuinzagi si watu na land late. Tukifika inadi si you fire the best. Chere joni ya mabadi na makula wameliet. Ay
Wizzy
Deal
Pizazi
Jordan. Jina ni Biggie. Hepa leta madil kama rap.
Watines
wacha ni deal na mambi.
Wanangu wa chelulu tandale.
Madofi na gogo. Mabro uko home woni itaki gogo. Lalisha kwela na kupige kiboko. MC dama empire kama kawa ni moto. Ay
leo niko high niko ni macheda. Napita kila drum niki mwaga. Hela, tena niko sawa nime shh, shh. Mapidi wote waje na ma shh, shh. Kuna pati tupate
wala location 58 wana wakilifi mwana.
Hii dance joni ya ma
Lucho mwana. Visit the building
ya ma Gen Z.
Wala makumbwani timbogi moja.
Na maluku itabidi wa meti. Hii dance joni ya ma Gen Z. Gen Z, sini ya ma Gen Z. Kume krom, kume jana makwela. Niko club, mina pita na fazela. Buda boss, mina jali tu mahela. Na kuna dem, amekuja na madera. Wala elio, mina chaka chali yako. Rafiki yako, ama buda yako. Buda boss, mina jali tu mahela. Buda boss, mina jali tu mahela.
Kisumu jo tunajua kupati.
Machaka Nairobi, stingo kani kali.
Tumezoza coast Tanzania na Uganda.
Na country tree, itabidi umejipanga. Leo niko high, niko ni macheda. Kupita kila chomu.
Shaskia kikingia ni kublast. Huko anga badu na chukla wa madam. So anguka nao itabaki.
Wete nili. Maguka nao.
Single for now.
Maguka nao.
Patikani adile.
Maguka nao. Mr. Man. Maguka nao. Waaah. DJ Eddie. Puli take for the tune. Satinga girl. Webu skia hivi. Sambaratisha moyo wangu. Pakila kitu my baby. Zona ujua moyo wangu. Gumu kupenda watu wengi. I love you. Mukini kata. Vaha.
Chukla wa madam so. Anguka nao itabaki mevlo na vibe. Anguka nao koko single for now. Mdaki mdaki zinteja pat.
Wala bisha kari Vegas landa.
Tani wai nikupi ni location and kufan.
Wapanda sao uchapoza.
Chum
palule ni moja.
Chua utakuwa irizo reveals.
wale nyali ndo upige plaja chika msalu for the maximum
chini kwa chini akiwa adi
wanangu mandazi paplina
na feel free take a video na upost pale en
wapana sound kwa tari mpana
dane nji anguka na
wapi gafana
aye anguka na tuende down low now stand up to your feet mikono juu alafu click uliza pesa alafu one leg
whisper okay jali dogo
anguka na anguka na
Wanguka nayo hotel wanguka nayo siga
anguka nayo kama uko na
wanangu faida chuma mbele ti
kina magosta
wanangu chumchum sosa nation
anguka nayo ati
wapi katel siga moja
anguka nayo ati ati anguka nayo ati anguka nayo na katika msupa we banjuka cheza chini kukondezo matuta anguka nayo kipigano shaitika ndagi mtagi matisho za wataki step ama darling tambu serikali juni serikali tamka asali si mnajua ni nani flow mshati ki don medunga apo down me chi uteki wapo wa deli mi chi aha
Rewind, run it again. Boss, rewind, run it again. Boss, rewind, run it again. Boss, rewind, run it again. Oh, Miguel, you are bad, bad.
Roll up for Justin, pick up for a reason. What is it for that?
Sad, 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 sad. If I don't know, you drive hard. Hard, hard. Yeah, you give that like sad.
Boy, la kutisha, banisha moja. What is it for that?
Shook it like you from Atlanta.
Atlanta.
Are you dealing with the Panther?
Black Panther.
Come, come, run, come, come, come. Run, come, come, run, come, come, come.
Boom, boom, boom.
Dance, ready, dinner, or cough. Did you get a wine and them a concoct?
Boss,
wine. Run it again.
Boss.
Rewind, run it again.
Boss,
rewind, run it again.
Boss,
rewind, run it again. Who's that? Who's that? Tell me who's that? I bring my girls on my goose that. And we are party, we are great, like we don't care. We don't care.
This is another story, oh. Make a tell you waiting up for a bullet. Body big party inside my bullet. I went there with my best friend Kule. Kule they there with his girlfriend Sheila. Ghetto girls them they like Takasufi. So many pretty girls they inside my mule. I just the one that said we can party. Everything yakba, everything there. Ah, oh shit. I get many girls who then they come from away. AJ boys then they like to throw away. I'm a Sigobe. We just having fun. We won't carry on. Crazy guests like Meg Thee Stallion. But my girlfriend they yeah, they turn me on. That's why I hold on tight. Hold on, yeah, yeah. Hold on tight. Hold on, yeah, yeah. That's why I hold on tight. Hold on, yeah, yeah. Hold on tight. Hold on, yeah, yeah. Before the baba them tell us to go. Ah, oh shit. I get many girls who then they come from away. AJ boys then they like to throw it. I'm a Sigobe. We just having fun. We won't carry on. Crazy guests like Meg Thee Stallion. But my girlfriend they yeah they turn me on. That's why I know.
Which kind of life where I never see? I carry God so I fear nothing. Steady increase in the commands.
Initiating rage, process.
Oh, no.
which kind life way I never see. I carry God, so I fear nothing. Steady increase in the commas. Comma, comma, comma. Original no be parody. You know fit clear for your memory. Whether now winter or summer. I did Papa does drama now. Living life, see my fire burning bright within. Which kind of life way I never see. I carry God, so I fear nothing. Steady increase in the commas. Comma, comma, comma. Original no be parody. You know be clear for your memory. Whether now winter or summer. I did Papa don't stop and now. Living life, see my fire burning bright within the inside me. Small way they mighty. They never know I color. To remove fine, check and balance. Everything inside my mind daily. Trust me, you can't fool me. Energy don't die, logo. Who are friendly and conscious. I'm allergic to circles, so I'm not ready for confusion. They're telling me make I show love. Stability on gonna. Everything a connection. I'm not ready for confusion. Things happen inside life. Try that to make I live my life. Dreams come true if not fight. Fight the fight, make you no go tired.
I become a vessel for my happiness. ideas.
Somali.
The vibe no cure on my way out. Pull a balu, anytime we stay about. The men them outside, we know they out. No they look for us, we know they.
What the fuck
are they saying?
Ball and
ball and lay up.
Where
she live
so good.
Girl, tell him I got
to
pay out. Oh, go. See, head of them, I she want you.
I'm a fucking baller.
Nah, you got no need me. Talk shit to me. He knows me, you go call it to. See, me the leader, she want you.
I'm a fucking baller.
I don't need me. No man fi talk shit to me. Me no.
Walla for Justino. Pick a quadrigism. Quadrigit for the.
When I call them
Justino. Pick a quadrigit.
Guns and the sword and things.
The mass laser. Bastards nation. Bamba moja.
Uncle, I'm your popsy. I'm the old man. No go, they call me Gen Z. Bread I see. Steady giving them the booty love for. Come near me. As my lover, lover.
Whoa.
My own boy.
Whoa.
I'm on my polo white, my face show. Sweet boy for life, you don't know.
Wall of it, no, I'm God, no, God, no.
You done this up for back, you don't know.
Waha.
Every one I'm on court.
Wizzy. Wizzy, yo.
I'm the denial till I fade.
What the one that's up, Marina?
On my way up, pull up back.
Wizzy.
We say,
Pisazi, yo.
Name outside, we know they have. No,
Wakonda, Mundo, no, sub Marina.
You see, the mula, we don't spray out. Thank God, said the maga don't pay out. Oh, go. See, I'm ahead of them, as she want you.
You are fucking baller, Wizzy.
No man, fit talk shit to me. He knew me, we go call it to. See, I'm on a media leader, she want you. I'm a fucking baller, he got on me. No man, fit talk shit to me. He knew me, we go call it to. I'm on a different steez. Singlet belt and ripped up jeans. Man to wise, I know if you lose that cheese. Olua thunder my body with blessings. When you lead that scene. When I say kukuru kukuk that scene. Uli check a moya pluk that scene. Face white, ash black, I rebuke that scene. Nobody try stress me, I know me JJT. I don't know if you get it. On the top rating, I feel it with the best team. More wrestling, we know they do the same thing. Get on up, you can ski, I'm on you stay waiting, nobody see me next. I'm on you with the creepy.
She did finish work, she did go in. No man that ever clone me.
finish work, we be going.
Club Bakulu Tosio.
Sharon Bana, what's your Rasha Moja? Salimia Lady Sharon, what's your?
Are you there? Are you there? Are you there? Are you there? You come party for the press over, yeah, yeah, yeah. You better lose it over, I like you don't care, yeah, yeah. Almost so many people do this on my phone. So many people tell me make a come back home. I said they did me make a day my own. President of the country, oh, yeah, what's your own? My mama don't need worry about this, my own. See, I got all the fool inside all my clothes.
Don't know what you think this is it love or lust, baby, I don't know which is. But I told you I can't fulfill your wishes. I'm a fucking star on every girl's wish list. But you never for once listen. You're not the only one, got several bitches.
before I go take some kisses. I never doubt the fact, say I love you, PC. She said, "Rude, baby, this ain't you. You're not the sweet guy I once knew. Tell me what changed. Did I do anything wrong? Or you just don't love me anymore?" She said, "Rude, baby, this ain't you.
Yeah, Tidini.
Sweet guy I once knew.
MC Ben Costal, where are you?
Towards me. You're treating me like shit. Girl, I said, you saw the red flags, baby.
Ben Costal, yeah, is a long time.
Yeah, baby, you got the best.
Hope the flavor, Nini.
So you end this now. You saw the red flags, baby, but you ignore the red flags. Yeah, yeah, baby, you got the best. See, I can't change, baby, you better rest. So you end this now. Baby, got no time, we gotta end this now. Let's stop lying. I'm once in a true talk, and if we settle down, time's not on your side. Check the clock, I know you fell in love with my cock and gluck. I'm a billion reasons why we can't work, baby. She said, "Rude, baby, this ain't you. You are not the sweet guy I once knew. Tell me what changed. Did I do anything wrong? You just don't love me anymore." She said, "Rude, baby, this ain't you. You are not the sweet guy I once knew. Why do you change so bad towards me? You're treating me like shit." Well, I said, "You saw the red flags, baby, but you ignore the red flags. Yeah, baby, you gone the vex. See, I can't change, baby, you better rest or you end this now. You saw the red flags, baby, but you ignore the red flags. Yeah, baby, you gone the vex. See, I can't change, baby, you better rest or you end this. You saw the red flags, baby, but you ignore the red flags. Yeah, baby, you gone the vex. See, I can't change, baby, you better
to you, we love the brother. Wizzy, peace out to your
life. From down the night, baby, I'm bad. I've been drinking more alcohol for the past 5 days.
Wi-Fi,
Mojana. I walked in the
room. Salimiati Shakonde Bana, what's your?
I don't smoke banga. Did you check?
Wakalang Manyumbaye.
Now did you notice me?
Wi-Fi Mojana.
I'm still wondering.
Salimiati Shakonde Bana.
Been, grab a drink, I need escape now. 247, I be in this state now. But I can no longer depend on it. I become my own sanity. I don't question my own sanity. Waiting to be safe.
Fuck all night, man, I give a fuck what everyone say.
your life, party all day. You don't care what you want to say. I'm a zoom zoom zoom, I'm a Range Rover. Stepping at the place, nobody come closer. Live my life, start my street. Chop my chicken and chop the gold, yeah.
Me, I'm a magic man. Stepping at the place, I'm a magic man. See, I'm a Billy, them know what's up. All of my heads, them don't jump up, yeah.
We got bad bitches in the house tonight. And I can hide them, look, we find a cup, we find a cup, we find a cup.
We don't miss an opportunity. Tulichukua yote sindio. Mchidogodi. Wapi yule?
Maradona.
Baba Cindy. Carlos Kenya. We don't forget. Mboge usio makombwa ni moja wale wafiki ndani. Lovely Friday tunakuja tu Saturday tupatane mbomboni au sio.
Oh,
Beats.com.
Oh my baby, your love is for you. Give me love in no good on you. You see your body carry something I never understand. I must confess, your body very offensive. It is scatter my defense. Defense, yo. I must confess, your body not my objective. It is giving me problems. Problems, yeah. My darling, would you fly with me? International, you go there with me for flight. Honey, would you stay with me? As I know, no man, you go there with me for life.
Chance in the 1 hour, we should pick a plan. That's a look for the maximum. 1 hour, bulldozer, legendary. The master, with the time,
because it's Philippe.
Chance in the 1 hour,
but deny it, Philippe.
Sally, my boss, give me a tebana.
This is your boy,
Jake boy.
It's a highlight, man.
Winter mega, boss, Huru.
Let you. If not face you be Rihanna and your body not
pala.
I want it.
DJ Ray, Papi Chulo.
I must confess.
With the meantime, DJ Eddie, the last boy.
Cut my defense, yo. I must confess, your body not my objective.
Wizzy,
giving me problems. My darling, would you fly with me international? You go there with me for flight, honey.
Wobbs, flavor.
I know no man, you go
one go fight
me for life.
Tuli juana kitambo na kumbuka Jamrock. Wobbs, flavor. Una kumbuka Jamrock. Wakati ukiwa na dole.
Keep us in good health. Oh, was in good health. Oh, get the
good health. Now, so then they do. Back everybody like a Saturday. With the galley fancy up and down. Forget to say, body no be machine. Now so then they do. Back everybody with the fancy up and down. The body no be machine.
But
the taxi go catch him. No be circulate. And when we start to talk, Say we take your anything, it take your poverty, bring prosperity. Benetton,
visit for the masters.
Every day we can see many things.
What I'm gonna fight, DJ Ray, Papi Chulo.
Don't get information. All on fire information. Population day for prostitution. I said them mama, them papa, them the crime. Oh, no. They don't know how bikini they buy. Money no day, they drink kai.
Zaramo.
Unaenjoy ukiwa na nini au sio? Yaani unaenjoy tukiwa pamoja bwana. Hata mimi wacha niseme na enjoy nikiwa na wewe.
The designer but she don't be baller, she don't know the baller.
Saramule, let come.
I don't go.
Wanakwambia tukiwa na sisi na enjoy ba.
Do you get money?
Hata mimi namwambia nikiwa na yeye na enjoy tu.
Why you no give me change, Ambara?
Did you do a sojo?
Across the driver, the conductor, say waka.
Did you do a sojo?
Stop the motor, I need to calm down a tire.
Did you do a sojo?
Kata kata everything, scatter, the face wahala.
Did you do a sojo?
Make you know they shall like it. I don't want nobody to keep my mind.
like I take tramadol. Don't want to feel nothing at all. Okay. He let go chuchu calabar. Give me moral like I be bouncer. Mumparagon. Take me higher, don't want to.